The songs I'm going to sing are going to be from our hand game singing songs.
Yahweh, 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 Yahweh,